ngoko ulisinkwa mzala singumzimba wami shoshene wayini ngoba ligazi lami kepha uyomphika kathathu phambi kwamarhumusha vfv omunye wenza umbhekisela phansi.